ngibuyele ekhaya ngiyolanda ikhali zami zokulwa empini ngiyesaba
wensizi
abantu
wensizi empini kunzima
ungatatazeli manje
wensizi empini kufaba
akusabuyela umfa
wensizi empini kunzima
Asalo suhamba njani
Usubasa bantsiza shona phambili hlabala bantu
ngomkhondo
Usubasa bantsiza shona phambili
umkhondo kokhombethu
Usubasa bantsiza shona phambili hlabala bantu
ngomkhondo
Usubasa bantsiza shona phambili
hlabala bantu ngomkhondo
Usubasa bantsiza shona phambili
Siyobashaya ngengoma noma besilandela ngemikhonto Siyobashaya ngengoma noma besizumathi nakoqhina thina
Siyobashaya
ngengoma
noma besilandela
ngemikhonto
Siyobashaya ngengoma noma besizumathi nakoqhina
angeke sibazume
Sobashaya noma besilandela
ngemikhonto
Sobashaya ngengoma noma besizumathi nakoqhina
thina
Sobashaya ngengoma noma besilandela ngemikhonto Sobashaya ngengoma noma besizumathi nakoqhina thina